This music.
Salale California.
DJ Bamba.
Mama.
Green Nation.
Dummy on the beat, so it's a banger.
Block me far.
Kachala City. Wako. Pakae tiba boli zami fioli nikapiti ya monga matiako. Mama wishinga batisi wa zakadiako. Lewa ni patali nilimonga nifindie kunewo bicho lo stranger kuna isulako. I'm feeling like Paul Walker in this game. Dineo kufa but still I got a fame. Sini zakale kapwene kuvala vitenge. Anti uwa shie mawa kabwere wa nitenge. Dineche gai gai wapa machainda. Sivenzo nizi wa anti unayambo imba. Hey game usio kosa kufome lati ya limba. Pabita meveji nesilinga pule mimba. Life kukosa mavoti ya lungo na HH. Niggas need to wake up at this age. Jolo mukwela mukwela job ya conductor. Shouti wa maningi palasti ya kata. I'm popping my popcorn yali bevi wire. Mweze kuniseka, uo mwanyala. Life ndiye very much njila mudiala. Mavuto yonse kuyatia ya monga miala. Mahetia zapa mufileche mukose. Kumila satenzilo ndia umfuo luse. Na buwelo chinja gemu, Michael Olise. Walichula sana na bama yokula lapo panse. Ubali waka papa side na chisense. Nyomelo uno uwa mbile sense. Na buwela oshe tafuti knife njine rambo. Pa festa usiku mwanzo niona niri rambo. Mufunza past life ute atuwa yuna survivor. Jini nenze pa birthday party ya MacGyver. Pize okumfuwa ya uwa ila novu acha. You need to sweat ipo nipeza ndine kwacha. Waniyo pamonga gelo uja sana sambi. Wapia waisa madegano tusembe. Lapa ya marapa no need to postmort them. Since case ya ziwika so you need to body them.
Body them, body them.
Anku Tio Freeman
Joke, Immaculate, Avena Flow Sam Green, Lancho
Romeo
Dominic
T-Man
Keto XL Boy
Stranger Sharp Shooter
Nava Shooter Rafu Afi
Chapuafi.
Chapuafi.